abazadde baweereddwa amagezi okukakasa ng'abaana baabwe bakola amasomo ge balina okutwala nga kye kijja okubasobozesa okumaliriza emisomo gyabwe nga balina kye basobola okukola. Amagezi gano gabaweereddwa Father Deogratius Kiibi mu kitambiro ky'emmisa ekitegekeddwa ab'essomero lya St. Cyprian High School ky'abakadde okwebaza Katonda olw'abayizi abasiniya eyokuna okuyita obulungi ebibuuzo eby'omwaka oguwedde.
Abaana tubasabidde nti balonde koosi ng'ekwatagana n'okuyitibwa kwabwe. Oluusi omuzadde olemera ku mwana gwemwana gwe njagala osome kye nasoma naye ng'olaba omwana tali mu layini eyo. Lwaki Uganda tulina ebizibu abantu balina diguri mu bintu bye baba forcing okusoma? Njagala omwana abeere enginiya, abeere dokita, kubanga by'amaanyi. Tusabye abaana bano banoonye amaanyi gaabwe we gali bagende bakole koste ezikwatagana n'amaanyi gaabwe, kubanga abagagga abasinga mu nsi yonna ssente bazijja mu bintu basinga okwagala okukola. So abazadde muyambeko abaana bano okufuna koste z'entuufu n'okubatwala ku yunivasite.
Father Kiibi era wabudde abayizi abagenda okwegatta ku yunivasite ez'enjawulo okwewala okwejajamya, wabula omulaka bagusse ku misomo gyabwe era n'asiima abakulira essomero olw'okussa amaanyi ku bayizi abaayingira nga tebafunye bubonero bwa waggulu.
Abaana bano nabo tubakubiriza amaaso bagakuume baleme kugamyankula. Yunivasite abaana batunaliyo neno akubadde ndi Father nirengera abaana bali eyo baba nirengera abaana banyirivu abaana bonna ate nga ndini mufaazana bwe mbalaba naye nga mbayitako ne ŋŋamba ekyaleraano nkimanyi kati univasite waliyo buli muntu yenna, waliyo aboononefu, waliyo abalungi, waliyo ababbi, bonna bali eyo. Mumwekuume mubeere balamu naye ina kyala kyembasaba abaana batuna ddala abaana bawala abagana ku univasite okusinza kukosi gy'osoma tolina kusoma myaka etaano ku univasite osoma busabu n'ovaayo tolina na mulenzi gw'olabye, tolina muwala gw'olabye, kyokka ova eri mukyalo ewaffe era akaayi naye nkubuuza ogenda bajja mukyalo gy'ovudde baana bange musoma sibagegenda kwonooneka naye soma nga otunulatunula nio kintu kikulu osoma nga olaba tomanya omalya kuba kugwokutaano ngo naye omuntu akulabye mu fyucha.
Omukulu w'essomero lino Joseph Kamya ategeezezza nti okussa amaanyi ku buli mwana kino kiwadde abayizi baabwe okukola obulungi nga n'abaayingira ewaabwe ng'amasomero amalala tegabawadde bifo. Bagenze okumaliriza siniya ey'omukaaga nga bafunye abayizi basatu abaafunye obubonero 20, ababiri ku bo nga baafunye mu masomo ga sayansi.
Tulowooza nyo kigambo kya value addition nti omwana nga bw'ayingidde essomero aveewo ng'alina kyakyuseeko ekinaamubeezaawo mu nsi. Ekituusa ku ekyo kwogera n'abaana bano, ekyokubiri omuzadde ng'asaba ekifo tumubuulira nti omwana ono asome essomo lino naye gajja okusobola gajja kumubeezaawo bulungi. Ekyokusatu kwe kuyamba abaana bano from the start ng'ayingidde tumuyambe ateke ekyagenda okukola ate akisome ate tubassaako ne bayita ba academic parents nti omuzadde omuyizi ono buli kyafuna adde wa muzadde woono n'amuwa ripooti n'amubuulira ekimusoomooza n'abula kyasobola obulungi. Kuba abazadde abali eka eyo balina enkola eyaabwe, nze njagala omusawo mu ssomero mu nju njagala yingi.